ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
altinere sappo e jetti lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silmaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Sakiraɓe, hande on kumpiti toon wiide fedde humaninde jokkitade golleji kaldal e kawral ngal jooɗi ke e battu keeri ɗo beete hande to Alanjerie to. Fada oɗo battu yo tottodirde hakkillaji e dow golleji juɓɓiɗi kañum eɗen juɓɓaki ley kabaru kaldal e kawral ngal. Kanje gooɓe murturɗe kolliti wiide feeso tawi tiɗallaji kewɗi matama e ley kabar kaldal e kawral ngal ɗum e tawede fuu kamɓe e gouvernement o gouvernement leydi meɗen ndi tottodiral hakkillaji ñeɓugal waɗi hakkunde mabɓe dow banggal politikaku kañum e ndenagu. Ka gooɓeɗe kolliti wiide ko gouvernement o tengini e dow yoga e sariyaji ɗi ko ɗum sabimbina ɗiɗo tiɗallaji. Sakiraɓe, hande on kumpiti toon wiide leydi yanke Australie goto kañum e gendum suutama dow kerol hakkunde leydi meɗen ndi kañum e Burkina Faso. Ka yoga e jadinkoɓe dakiɓe ley sahal leydi meɗen ndi jeytinkinike ɗiɗo bonandaji. Ley banggal wolde fewnade e jadinkoɓe leydi Burkina Faso kañum e leydi meɗen ndi wondi dande fa ɓe pawdira bawɗe mabɓe ɓe ndenta ɓe ndena lefol sahel ngel e manggal muɗum fuu. Sakiraɓe, ɗin goni kabaruji mawɗi ɗi men jogani o hande jottino on kabaruji ɗi yo sakkike moɗon Barke Cissé. Bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe, kumpite wiide fedde humanine jokkitade golleji kaldal e kawral ngal jooɗi ke e battu keeri ɗo beete hande to Alanjerie to. Fada oɗo battu yo tottodirde hakkillaji e dow golleji juɓɓiɗi kañum eɗi juɓɓaki e ley kabaru kaldal e kawral ngal. Oumar Waygalo, hono kabaru battu o worri?
Kanko ministre kuminiɗo hakkunde Alanjerie e leyɗi ele goɗɗo huli tawede kanko hani ardade ngal ɗo kaldal e kawral ngal guɓe murtuɗe gon ley saha leydi meɗen ndi kani tawede e muɗum kañum e suroɓe hakkunde ɓiɓɓe maliɓeɓe Nations Unies herti wakkati joni o. Ɓe ƴewtotono kaldal e kawral ngal wondi e yarde yesso fa yettoyondo ngal hani tabirede. Toɓɓe tati kani haale toon wakkati joni o, no ngal wondi e yarde yesso ko hani waɗede ley hen fa yettoyondo ngal hani yawnirede. Wakkati joni ɓe ƴewtoto ley hen ɗati no guɓe ɗe fuu kani lomminirede ƴeewe yellayɓe lohole sahal leydi meɗen ndi. So ɗum timmi ƴeewe yallah hono ɓe kani dakirede nokku godfaɓe tete kaɓorɗe mabɓe ɗe fa yettoyade no nuygal sariyaji leydi meɗen ndi worrino. Le majjum ɗum noon walde humminide kabaru jaam e deƴere ɓe kolliti wiide wakkati joni ana hani waɗede no watte fuu ƴeewe yallah jaam e deƴere an ñiiɓa ley leydi ndi fuu e manggal muɗum. Ɗum ne sa ƴeewi laamu o kañe guɓe murtuɗe kañen kani darnade ɗum.
Ndenno kanko Almu Ag Mohammed jottino haalaji guɓe murturɗe kolliti wiide feeso tiɗallaji kewɗi matama e ley kabaru kaldal e kawral ngal ɗum e tawede fuu tottodiral hakkillaji ñeɓugal waɗi hakkunde mabɓe kañum e gouvernement leydi meɗen ndi ko nayi e ley banggal politikaku kañum e ndenagu. Ndenno ɓe kolliti wiide gouvernement o tenginike e dow toɓɓe yogaji ko nayi e ley banggal sariyaji ɗum sabimbina ɗiɗo tiɗallaji. Ndenno keɗoɗen kanko Almu o e dow faccitago Oumar Waygalo.
Aujourd'hui
waddi min ñalawma hande o ko ɗo Alanjerie ɗo famin kollitaɓe wiide no kaldal e kawral ngal worri hollitede toɓɓe caggude kañe toɓɓe ɗe caggale hen. Saabi de sa ƴeewi min kaldi e ministre kuminiɗo kabaru solda siɓe ley leydi ndi no yimɓele amen ɓe fuu kani dakirede nokku goto. Le majjum du kanko e hoore makko o ƴewtiki ɗum ka ɗum fuɗɗa e gollede fa yetto yo won komin kaldi e kabaru suturaji ɗum e hoore muɗum haaltama ɗum won le kawrital ministre en ɓe ngal. Ka fa hande miɗen domti ɗiɗo golleji sa ƴeewi wala fuu ko waɗa ley hen. Min ƴeewa wakkati joni o honno gueɗe ɗe fuu kani dakirede nokku godfaɓe tete kaɓorɗe mabɓe haɓotoɓɓe dokke golleji. Hay sa ƴeewi ɗeɗo toɓɓe goni caggude ñalawma hande ɗo ɗum haɗi kaldal e kawral ngal yarde yesso. Iɗum hani ƴewtede no ngal hani dartirade e koyɗe maggal.
Sakiraɓe, kollite men ko waɗi mijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook studio tamani. Sakiraɓe, bonandaji fewnaɗi e moblaji armé Mali dow lawol hakkunde gundam kañum e Tumbutu ñande aljumare ɓettinde nde ɗum sabimbini kulol manggol ley laamu Tumbutu o. Ndenno kanko Mohamed Ousmane goto e hooreɓe fedde notirtede Azawad ley laamu Tumbutu o holliti wiide ɓeɗo yimɓele gabɓe ɗiɗo bonandaji eɓe cawi anniyaji hulɓinde jama o ley laamu Tumbutu o. Ndenno ɗum waɗi so waɗi nodditago fewde e jama o tinno dawrida e armé Mali ley dabareji gonduɗi e fiyede ley banggal ndenagu ngallure nde. Ndenno keɗe ko haali e dow faccitago Ousmane Dikko.
Feere ko waɗi gundam ko golle tañiɗo ittu ɗum wonkiji soldats en Mali tiɓɓarɓe linnutonoɓe guureji ndaɓanteɓe yimɓe amen. Feere o golle puugol naati yimɓe le région Tumbutu o fuu saabu ɗe fodore dogi e dow gendi zinzidi. Yimɓe Tumbutu fuu joƴƴina hakkillaji mumɗe. Waɓɓe o golle imaɗe mabɓe yo rubinde yimɓe yo wadde yimɓe ley ɓillare fatorraji keɓe ɗum en hono nangugol laawi fa ñongitoyo. Miɗen kani gollidinde e walloɓe wartide ndenagu fuu l'arme Mali hen edi toon les région amen o famen duñƴa katorra yalla yimɓe amen hakkillaji mumen ana jotto.
leydi yanke Australie goto kanyun e gendun suutama nyande aljumare bettinde de do kerul hakkunde leydi Burkina Faso kanyun e leydi meden di den no sede en tawabe ton be kollitiwide be yimbele be goni e on nokku ko warata e duubi chapande nay e joy ka won gube jaadin ko be gon daakibe li sahal leydi meden di jeytinkini be odo bonanda Mahamadou Samaseku hono kabar o wuri
bibbe leydi Australie didon be lingallure jibo badale barabule goni do jodi non gilla hitande 1972 suudu ministre denagu leydi Burkina wihi non Autriche Benjia fadde mabbe yeddude dun goto e horebe jihadin koobe ansardin fedde neddo muttudo kiddo yad aggali holliti ndartobe kabaruji AFP wiide yimbe tutabe yo juude jihadin koobe jehabe fedde emiradi sahara ngoni on do fedde yo yimbele wobbe jehabe lay fedde alqaida o maghreb islamique juini dun nayon e bonderebe ndedo fedde here jogi bibbe australie donbe woni ko sefi hamadun aggalini mo fedde ansardin le e ko kanko e ndartobe kabaruji AFP ngombe bomako kaldi e telephone e do landol hobbe ngoni ngadube dun be Hamadun Aggalini wihi yimbe suutabe le juude akmi ngoni kambe dun masimbini yimbe le hotel wagadugu nyande aljumare de le hala yimbe le kumani be golidal hakkunde leydele bibbe leydi Australie didom suutabe nabama der leydi Mali
nana tagal ko di bonandaaji wada to Burkina Faso to wagadugu to le hotel mabbe o dum woni hotel Splendid o kanyun e bonanda ngaddo le hotel Radisson do bamako do leede didde dum woni Burkina Faso kanyun e leydi meden di wondi dande faabe pide dabareji tendinidi ko nayi e le bangal denagu le ful sahengel e mangal mudun fu Umar Waygalo hono kabaru dido dabareji worri
ko he ministre en leedele didi leedi Mali ndi kanyen e leedi Burkina ndi be njidi Alan jabbinodo o be fu be kuliti wiide wakkati jono be ngara hokkindirde juude faabe jaawi yalla hono be kaani habirde e jihadin koobe tagal ko be jano hono to bonanda yi di ngadno to Burkina Faso to le odo bonanda yimbe la noga en jottom keddiki li hen chapande joyom be ngoni barmube ko buri hewde keddibi li hen be furdu yo hobbe non dum non tuba kuube yimbe la Canada en nayon keddiki li hen Ukraine taton keddiki li hen Portugal en didon keddiki li hen France en didon keddiki li hen Swiss didon keddiki li hen kanye e neddo peyi ba goto fa hande yimbe la jottom an hakkun mabbe ka anda ka fu ko ngonani odo bonodo gubal jiadin ko be ngal be noddirta Almoura Bitoun gondugal e dande akmiibe kollitiwide kambe ngaddi do bonandaaji le hotel noddirtengel Splendid kanye e nokku goddo noddirte cappuccino ye do nokkule be kollitiwide hobbe kanye bu tawed le hen fa yotto yo e yimbele barkan kollitim wiide kabobe e jihadin kobbe Almoura Bitoun gal Mukhtar Ben Mukhtar woni hore muudum micciteden wiide kambe ngaddo bonandaaji do Radisson Blu do bamako do le majjun ko foti yimbele nogay keddino kile hen
balle tati tagal ko gouvernement leydi meden heddintina ko walde politique IRDE de holliti wiide o do golle notata ko himmeji bibbe leydi ndi le wattu joni o nden walde IRDE de holliti wiide ministre en kurbe wonno e o do gouvernement kannobe lontede nden kanko maître Demba Traoré o jottino halaji walde IRDE de nden kede ko hali e do facitango Ousmane Diko
onon malinkobe fune minen dum en taykitike kala ko jondorano e le waltigol gouvernement o lataaki ko yimbe ngikanno waltigol balango lataaki sabbe yo seeda tan woni ko dum wonjita gol wonjita gol du latike beede gol gollirde ministre en men kollitino e jabbaade an musaddaaji gouvernement an haani buuteede den ngeenare mu en du buute nyande men kollitinde fu jango mu dum woni ko men taykiti won ministre goto beedaado e gouvernement e tayka muyaka fa hande yoba usuruji le mali jogi dongal keddoto itude fa hande no nawri fu Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
nano sakrabe jeewen ko woni les région gaji meden di en puttirantu sigasu tobe koliti wiide ko warata e yimbeele chapande nayon iwrube le bale halanane en ngondi e totondirde hakkillaaji ila bete hande do dabareji kandi fiede le bangal de nagu sukabe den no ONG notirte do chef chulderen o kanyu landini ngal do kawrital en gartiran faado kuccala dobe kolliti wiide hono suudu kumanindu kabaru yiriwere le laamu kuccala o fuddi ton limtaade miskina en faabe keba nafakaaji golleji nayiide le bangal cellal dido golleji di fuddi ton ko yaata e yontere hande di ngaran di selline e le commune ngaji jeegon li cercle kuccala o e mangal mudun fu nden golleji di an haani timmude nyalande noga e go'o lewru janvier du nan en gartiran faado banam badobe kolliti wiide yimbeele jon en kaborde piton suka pullo jaagotodo goto be pino faa o barmi dow lawo lakunde tuba kanyun e banamba nan no beedo yimbeele bonandaabe be jaadi ko foti millionaji jetti makko nan suka barmudo o nabama suru dogotoror banamba to faa o sawroye le wattu joni o ka gendarmerie banamba o holliti wiide waran fuddita horgol faabe andita yimbeele ciuribe caggal dido bonandaaji sagrabe do kadeten hande e kabaruji meden di ka patinjey koy yewtere meden de ana heddi